Yeah, Eddie Chris, for my cousin.
Welcome to the party, nigga, nashida. Ushaka kukubuza party, oya na nyinya. Vayo turyoshye kirori n'ubundi ntajana. Dufatirane iyi minsi yere kwicuma. Karibu mu kirori, kirori kiri gushya, homie. Ngwino nawe nashida. Bitangiye guceka, homie. Ngwino nawe nashida. Karibu mu kirori, kirori kiri gushya, homie. Ngwino nawe nashida. Bitangiye guceka, homie. Ngwino nawe nashida. Uzu yanjye nuguriye imberamo ibirenze, ibitaramo birenze, iri joro turigeshe. Friday party, nta muntu hejwe, ndi kumva ibituragurika, niga birarenze. Ndabona baslaye n'abatipe bifunze, niba utari wahagera hano, niga watanzwe. Uruhererekane rw'ingoma hano rwapanzwe, ngwino urebe izi niga zirapa bidasanzwe. Vase nk'izirenze zinyura buri ruhande, niba ibyo mvuga atari ukuri ni mucamande. From morning to night muri hudarama pale, udaprefera uwo nguwo aguye ikipare. Karibu mu kirori, niba ufana igifuri, ntuzane ibyo masoni, waje wakora umuti. Tukaryoshye pati pati after pati, walaye ndabona ni nemuze tuwashumike. Karibu mu kirori, kirori kiri gushya, homie. Ngwino nawe nashida. Bitangiye guceka, homie. Ngwino nawe nashida. Karibu mu kirori, kirori kiri gushya, homie. Ngwino nawe nashida. Bitangiye guceka, homie. Ngwino nawe nashida. Nanjye naje nashida, mu duce twamaniga. Nigire nega gusa fast nash nica. Kongwe ninjye ubahiga, undazakurikira. Fast za rap nk'isi ndazibamurikira. Niba wiyaminiye ngwino ugire icyo ukora. Ntabwo uhejwe muri pare, ngwino shaking your body. Niwite ku izi mboni zitanagutera isoni. Friday nk'iki tukajya muri sky. Ubana bari sexy, niga ziri mu kazi. DJ kuri mixi, walaye pare n'insazi. Karibu mu kirori, niba ufana igifuri, ntuzane ibyo masoni, waje wakora umuti. Tukaryoshye pati pati after pati, walaye ndabona ni ne muze tuwashumike. Pati after pati, walaye ndabona ni ne muze tuwashumike. Welcome to the party, nigga, nashida. Ushaka kukubuza party, oya na nyinya. Vayo turyoshye kirori n'ubundi ntajana. Dufatirane iyi minsi yere kwicuma. Welcome to the party, nigga, nashida. Ushaka kukubuza party, oya na nyinya. Vayo turyoshye kirori n'ubundi ntajana. Dufatirane iyi minsi yere kwicuma. Karibu mu kirori, kirori kiri gushya, homie. Ngwino nawe nashida. Bitangiye guceka, homie. Ngwino nawe nashida. Karibu mu kirori, kirori kiri gushya, homie. Ngwino nawe nashida. Bitangiye guceka, homie. Ngwino nawe nashida. Bitangiye guceka, homie. Ngwino nawe nashida.